bang 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 bang. Abiele night, man ain't go once again. Wow.
The bitch, baby. You go on the bed.
Jirani yangu, jirani we. Jirani yangu, we jirani we. Jirani yangu, jirani we. Kama amri yangu, unikubalie.
Nabisha holy mwani mwako jirani. Nifungulie niwe wako mwandani. Najisnarewa gulako labia. Mama nakufa mari. Katoto kajanja, kajanja, kadigi digi. Akiri yangu naivuruga yani zigzag zigi. Twende mbele, rudi nyuma, nikicheka unanuna. Akiri yangu nikikuona naishia kuguna. Maisha ni ligi la liga. Penalti ya mwisho napiga. Kasula jumlisha na figa. Nishida Beyonce kanasa kwa jiga.
Jirani yangu, jirani we. Jirani yangu, we jirani we. Jirani yangu, jirani we. Kama amri yangu, unikubalie.
Kasula nandi Kariyo gigi gigi. Japo napenda hip hop za fidi fidi. Nangia kambi nateka zizi zizi. Nagyoka bwana misosi nikufate vipi. Mekwa kona nia nisha kusimamia. Pekia kone wako nifate my dear. Kwa ngotulia pesa tumia. Nakupenda pekia ko mama mia. Maisha ni ligi la liga. Penalti ya mwisho napiga. Kasula jumlisha nafiga. Nishida Beyonce kanasa kwa giga.
Jirani